studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Fede be studio tamani kiki daljumara hande saki ko Ousman Diko halanta on kabaruji gondi dodi yude maison de la presse ila bamako horeje barkan wi jiadin kobe an gondi e torde wattu wattu le malido general patrice bretus wi soldat en français ana le torra ono bombuji fawarde e kudde pelloje UNICEF holiti welaka e ko sukaabe njoma e le holitirgo mettikidal sabe yo karahan be jaltinira le janginirde sabe chaawa e jama suka yo le janginirde tan handi nyongitibe anangondi e wartude ko buri galleji teme tati ngarti duansa le laamu motti den aserdu faabi kebe fa sannen yambere fina tawa tata berde selenga fuddi kenya nenno le badde tati hawrobe beltota e mudun fa sanne yodi kabaruji won di men jogani do hande bismillah modan e do studio tamani horeje soldat en français barkan le sahel general patrice bretus wi soldat en mudu ngara ngana reni be tiagal ko didon keddi le mali nyande 17 lewru avril du e wande o haldina afp e jabbade hollitinde jiadin kobe be kewa dole foti honono arande ni denno torra wattu wattuka wadan kero den oumar waygalo fambeedo
kanko noddirte general patrick pretouso holliti wiide sembe jaadin kobbe buytiki le sa haleedi meden di ka dum e tawede fufa hande be an baye gollude no golleji bondi o micintini jama o du wiide sa bami fa ar haba e neddo jomun danyan ko hebinima dum e tawede fu barkan holliti wiide wakkar jono jaadin kobbe be ngala ton gube kasen le sa haleedi meden di be ngala ton dum mobilaide noddirte di pick up di sakko be kebano be kabiro wakkati jono be telti tan e be ngada bonandaji hon ansar din wondi e wadirde no fa de kanko lamido barkano holliti wiide jaadin kobbe be jogi ton kalisi jaati sabi debbe ngad traffic ngaji be cototon droguuje ko nandi e mudum dum wattu sabe keba jawlele faabe jogo sukabe jokolbe hay sukabe jokolbe du kani en tuufata bomboje fewdi e minisma kani e barkan faande holliti wiide sedde mabbe tam mobile sa haleedi meedi ndi dum waddi du sabe kebi bonandaayi dibe ngadi di faano kuno dirtedo garam basam le leedi ko duwar ndi o wirfidirgi no kaldule kawrangal du wori le leedi meedi ndi holliti wiide sa je wakkati joni dum wondi e tanude koyde anne le majjo geddide homo fu wonko miijoto o holliti wiide wakkati jono no yimbe lan gombe leeleedelde kerndirden de kanyen kan hollude wakkati jono datti politique leeleedi saharandi fu e mangal mudun
hono horeji golleji deejere le onido Hervé Latsou ana le maldo ila aljumaare handen le fabbar mako fa didi lewru mendu o yida e lamun koobe leedi ndi fa warde e kala daranibe kawral deejere e deurintinal ko heba e nande heedi minismato le fabbar mako de o ndardan kala ti hono kala ti noddu huncana hore kuncana koyde du fa kawral deejere ngal heba no yengira kala ko jiddo yottide kabaruji modon on jidi on bayi faada do fe do be madame Facebook do studio tamani hono bat ministre en alal bare jabbine de lamini soldat en hewbe kanko colonel major Abdourahmane Babi o wadam chef d'état major armée de terre Abdoul Wahab Touré du latike hono directeur commissariat des armées nanu kanko colonel Modibo Maroko du o wadama horejo musée armée de armée Mali hono barugol colonel major Zoumana Diawara chef d'état major garde andu lataki o baranoma batte majjugol kaborde kewde e jabe mudun ko hawra e do mudun de kaborde yo gube bande kaborde de ciotira fa beede adado hono murtunobe hibbe be le dabare deere hono ko wiete DDR do kumanado UNICEF wi hono sukabe ana gonno e le holitingo metti gadugol kidal fewde e notibe aduna be ko heewi sukabe be yo le janginirde jaltina so njari ton UNICEF wi jabanali o golle wi du hono gedde gonde le dabare deejere le mali do fu tinno pati njoma hono sukabe be le golleji holitinde mettijum e kede ko min e Mamadou Sama Seku men paccitani on
fedde oni umninde sukabe holiti wiide sukabe lokku jaltina ma sella wakkati nebe jangan non salebe beddoyo e yimbeele mbajotobe nyande sappo e jetti lewru avril nde tokkidal toon keɗo ɗen Fabio Manu kalfinaɗo kabaru jande le kullirde fedde UNICEF nder leydi Mali dow faccitago Ousmane Diko
sukaɓe jaltinama le janginirɗe Baye Agmaha Kanyo Ayoub ley komen keeɓi e nande so ɓeydoyi e jama leyɗe janginirɗe ɗiɗi ana ɓaɗo jangoɓe ujunere e temede joyon e capantaton no ɗum laati fuu min mbawa hokkude taƴoral hono foti jeeyi hollitinde metti mumen
fedde UNICEF nde holliti metti mayre fewde e hono ɗiɗo golleji bawɗi hadde kabaru jande sukaɓe jokkitere no haniri keɗeɗen fa hande kanko Fabio Manu o dow faccitago Ousmane Diko
jande wajibe hedi suka UNICEF wi anandarda sarabe jappa suka mudum de jangindirde de fa biire
fete semaka gonnali ndudo kabaru be kuliti wi de suka be lekoy ka jalti fadde wattu mabbe yottade kedo don kejaado fete sema o do faccitango Ousmane Diko
mi andana mi martinaka kumpadu kabaru golle gaddo fewde nawtarade sukabe na yaltindebe du se be jaali jama on dulla se jama yalti sukabe an jidi martudo kumpa ko wadi se natta e jama ko olati fu faysa nodda
e kuliti wiide no lati fufkay e be mbanya yo sukabe tuskoy nawtire le hono dido e madraji majere kedo den fa han kanko kejaado fedde sema o do faccitango Ousmane Diko
sema no wondi e deranade fa hada nawtarade sukabe no lati fu sukayo biddo yimbe fu mi miidaali ko sara fay goto jaba suka mudu yaha nokku do yimbe kuliti tamitum en do farlati du wodi
majere ngadaado fawde e pelle kedde adnor nu gonbe le ngallure kidal de lati ke sababu ido keddike e hewbe barmi
Aservi ana yafina wirfogol hono nyongitibe be ko badodo galleji teme tati le cercle do ansa ngarti le ngengaji mu en nenne hewbe ka aser walli dum en fa keba no nattira e yimbe seydi gindo darani do gollede yirewere e neddaku ombori o haldi e Umar Waygalo kedden naka Ousmane Niale Bouli faccitani en
le rapatriement a été organisé par les
aser darni wirfitagol mabbe le hitan 2013-2014 nyongitinobe kanyen ngartirano ko e mube yude 2015 warde joni aser kanyen hokkata be kalisi passe faabe keba be ngarte le nukkuje mabbe sakkitaade min gondi joni le hayre minen ko woni golle amen yo sakkitaade be min landobe tobe jiwi min binda indeji mabbe min landobe tobe jaata won joobe le nukkuje godde won keddotobe le commune o sini min bindi galleji hono ado temedi na temme tati den haser hokkata be kalisiji ko be ngadire jaagu faabe kebbe ngurnde koreji mabbe
hono yambere fina tawa selenge tato berde de fuddi kenye Sisili hika o anafawi edo nyanya lengalu kanyu edejere. Nde yambere bale tati yo suka abe mali yima abe njiti yo hona kilo mudun. Anapuri milionete donta ada ewi Ibrahim Koulibaly puto lolide ise hono kawjo yambere silengende wanko ahaldi e baba kunta kerena kusuma njali buli fachitanyen.
Gulleji di puti hanke yimobe jaabe le selenge ngadi concert leji mabbe di be jetti yimbe selenge sanne beta go me ngadan kawrtal yimbe daraniibe kabaru denagu do laawi dun anazer pamina jamar deno kani rentorade e kasaraaji ngadoji do laawi kikida ko o yambereji didi ngodi rapper e mali ngadan yambere kanyi latugol ngowaare final coupe amatarware le jemmaago o ministre daraniido kabaru final tawa hauran yambere ko hollata golle o won e sobe kejaado ministre daraniido kabaru deurintinal du hauran hen yimobe mali jammina yambere nde bete jango kawrital wadan do kabaruji fina tawa e jam e deejere yimbe selenge keban nafa maud e yambere nde
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ti keben famato hono to seguto horaje ONG agir dun president o hurmiti beta hande nokku jangindirde sukabe rewbe ordinateur ngaji kanyi eno haybirte yodum sukabe rewbe hebbe def dun taltru seda fu jande leyire be natinaka e jande ballete mon biroji do jangete kanyi e ordinateur ngaji ngoni fu ana e ndudo suudu ndu indirama madame Sissoko Hawa Traoré debbo kuma ninodo rewbe fa sannen Senjari hede kuchalato hono famminde jangobe jande janginobe hono mbakaaji lobbi le hono janginirde de kanyu e amudo du leedi ankobe lobbube woni imaade batu mawdo gaddo do yurukurukuji le janginirde kanyu e hede laamibe IFM kuchala wadi odo batu kenya e li ko AM darani se Fabi Fassanen IFM Umar Balo Bomega to buguni to fuddi kanyu du kenya yambere mudum jettoberde fina tawa e haro chaldi imaade mu yo wadde fa jangobe e janginobe be fu kolonira korsonira kanyu e hollude ko jangobe andi se mbawani do do kaddude e dido kabaruji hande kedde hedaade yewtere men ana yeso yenji yontere warore